ebiduka okuli aba boda boda aba bus ne taxi gutongozza kampeyini eyokukunga bannamukago ne bannayuganda okutwaliza awamu okujjumbira okweterekera ensimbi mu kitavu eky'abakozi ekya NSSF n'omulamwa ogwazzukuka Join Union NSSF Smart Life ku lw'obulungi bw'ebiseera byabwe eby'omu maaso naddala eby'obukadde. Omukolo guno nga gwetabiddwako minisita avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Evelyn Anite ono agambye nti asanze okusoomoozebwa olw'okulaba nti mu bano abagoba ba boda boda waliwo abanyiikivu abalaga nti ddala omulimu guno gwali gwalwawo dda, n'akubiriza buli muntu ajjumbire okweterekera ssente.
So today the 1,000 of you whom we are flagging off to save your money, I want to tell you you're saving for yourself, not for NSSF. Nobody should tell you the money is for NSSF. The money is yours when you're not able to walk properly, when you're not able to ride that boda boda, when you're not able to drive that taxi, when you're not able to drive that mungulkumi, you will be using your money to enjoy your retirement. Because you have saved money and saved the chapati of today, you have decided to eat it tomorrow.
Yo muwabuzi mukago guno ogwa union omukulu Fred Senoga agambye nti ky'ekiseera buli muntu okujjumbira okutereka olw'ensonga nti ensimbi zino za kubayamba nnyo.
Okuva lwetwatandika union yenu, always I challenge my chairman Frank Maweje that in Uganda nze nsinza okuziika abantu z'okujjanjaba, naye nga ekizibu kye tulina olw'okuba tukola sente za lunaku tuzisustainingirawo. Now honorable minister, luckily enough eri wansi wammwe ne minisitule endala, I don't know, balowooza nti mutandikewo smart life voluntary saving scheme. What I was told nti around 2024 teeka we liyita, then nengamba Katonda akola ebintu ebirungi. I told Brano Peni ne MD that this was meant for us.
Eggulire eryo litakiddwa munnaffe Abu Kyazze.